si vieni gira qua girira si vivi ahubwo ni byiza kugira ngo mare mu mutima ibizaza ndabakunda ngaho mugende mugira babaye mumurize abakomeretse mubabwire baze barebe dufite imana itagiruka ko yadusanze twigaragura nk'ivata idukuramo iratweza iratubabarira ikiruta ibindi idusezeranya ubugingo nindushaka kugira ubwiza
Shaka kugira ubwiza
ukeneye icyubahiro
icyubahiro
gahunda
ngende abishakishe
uri byiza
gusa
wenitse ku maso
y'abantu
kuko abantu gabo niba mukunda Shaka kukirugiza
Shaka kukirugiza
Ichuwairo
Uchemeye
Ichuwairo
Gaona
gende
Anishakishe
Urikiza
Urakiza Udachomora
Wenite kumaso ya
wanu Wenite kumaso ya wanu
Kuko wanu gabo
Kuko gabo Niwa mkunda
mugende mugira bababaye twenyine humurize ama mire base base bare ufite imana nzima yadusanze igaragura ibanza ry'ibya maseyi masira twensa